ukuthi leyo nto leyo wayithola kanjani hey kanjani ubunandile njabuke ntweni kuya ngokuthi leyo nto leyo wayithola kanjani hey kanjani Driver, my fortune, I don't live with Balama. If I ask, what moment I'm dying? If all my driver, my own, I shall see how my people. Oh, what's yours? It's assassin, assassin. Ibuka abadla amabiza babasheba nezinyembezi Bayazi kwafandu sebebenimali Iphema sidlikabishi sisheba nesimali Buka siyazi sasebenza sasebenza Ngelinye ilanga izima ziyohlale owala ubabuthweli Yonke ikheshe zelinkeshe ende phambi kwabo Nakubu ukheshe zelinkeshe ende webabo yisikhulu Ibakheshe zelinkeshe ende webabo yisikhulu
Seven,